kozesa mazima ensobadde abatasi beyongera buli lukedde
sebo
gwe muba bubi ne bakubeerako naye obulungi ate naye ne bamuwalana
buli lukedde ne bakanula maso kageya yafunye no ye yakoze losi nkankasa nenkole nteekwamu abeeyogereze muntu yasera kyawandiikibwa mulija ekyokulya nkankasa nenkole nteekwamu abeeyogereze muntu yasera kyawandiikibwa mulija ekyokulya
welamu omusajja nkeera kuuma kyebitimba n'emisula y'emitego n'enteekateeka ndabe nga nange nfunayo ku busimipo n'ebiraka n'emivumba gye Kampala otunula omusajja sirina n'atabulwa kuba obusimi bwe nepakasiza kale bwe bunvumya ne banjogerera nga bwe ndi omupakasi yeyeyiya
kankasa n'enkole nteekwamu abeeyogereze yosera kyawandiikibwa mulija ekyokulya kankasa n'enkole nteekwamu abeeyogereze muntu yosera kyawandiikibwa mulija ekyokulya
laba kela kumacha nze nteekola ena batesi bwe bakola naye nga nange nsaba mukama nfune ku bulamu oweyagaza ae kawadde bambuma ne banjogerera byona sifayo kasita nze ne beesawo byona bye boogera bimpita ku mutwe nze kasita nfune ekigulira magala eddiba
kankasa n'enkole nteekwamu abeeyogereze yosera kyawandiikibwa mulija ekyokulya kankasa n'enkole nteekwamu abeeyogereze muntu yosera kyawandiikibwa mulija ekyokulya
kanyikire kuyiya mama ebyensi bwe biba bwe bityo akomuna kubangera kekazikiza omuliro kanyikire kuyiya nange siwe biba bwe bityo akomuna kubangeresa kekazikiza omuliro kanyikire kuba kindongo kyange kasita mukono oyo gyali gwe topo wa mukana wange ekira okola n'amaanyi sebo gwe kikuma ekiloto kyange namanyi eliyo empela
tukole tufuge tukazane buli emisana na kiro tukole tufuge tukazane buli emisana na kiro tukole tufuge tukazane buli emisana na kiro
yande banja bate bakujelega magame
iyo sanya ukole
yande banja bate bakujelega yande banja bade bakujelega magambe
ntegutateganya sebo
yande banja bade bakujelega magambe
nenteguza nvuma
yande banja bade bakujelega magambe
ngwetagende kuba
yande banja bade bakujelega magambe
olina okukaza nalero
yande banja bade bakujelega magambe
ye abaana basomero